It's Olan, baby.
That boy must be the wind of about to say some new shit, nigga.
Gonna boy call me number one. Uyo etsi wakuni fanya ninwe nile wimbona Simoni. Simoni mawazo ya kuni fanya ninwe nile wemi siyaoni. Siyaoni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaga ganja, ito ikae kiganja.
Baba God for a blessing. I'm living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Onani never nata, na biti. Piano za kisasa na TVT. Mwendo wa boy, ingo tunayarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Binafanya kusuri. Sijalewa.
Shall we?